Oh na 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 na. Hey, nakaliwa boy.
Dark.
Yo,
moyo bado, wewe ukomi, umependa tena. Niliapa siku za usoni, sitopenda tena. Soko sala moyo, tatizo ni mboni. Nilikuona wewe, iwe ni tomorrow, iwe ni jioni. I wish kuona wewe, na kila lenye heli linadua. Uliza mishameli, utamuamua. Hisia zisitiri, nisizame. Kuku wa kideri utajaniua. Kita nyuma kweri ukinibagua. Wanasubiri hanituachane.
I wish ingekuwa gana mavumba.
Nikupe maybe mwenza kwa kipato chakunga. Kipik mefanya unipende. Wangu moyo nishaumizwa. Wangu moyo ukalizwa. Mapenzi majivu moto mkali unachoma. We baby wangu moyo, siwa dara dara. My lady wangu moyo, sutoe kafara. Tesi chokoreti, baby face, bode rushaina. Yako standard gauge, deraje pesi, oji sio China. Wapo masponsa wa mahongo. Vipi mupenzi wakikona?
Baby what you say?
Wakuteke ondoke na wetauma.
Give me your love baby.
I wish ingekuwa gana mavumba. Nikupe maybe mwenza kwa kipato chakunga. Kipik mefanya unipende. Wangu moyo nishaumizwa. Wangu moyo ukalizwa. Wangu moyo ni mpenda ni. Wangu moyo, wangu moyo, wangu moyo.
It's time for my boy. No it is me. Nataki tena.
Try for me.